njalo ngiyabonga ntombi ngiyabona sesidlule kobuningi nawe ngibonga ukuthi awushintshi noma kutheni wena uhlezi njalo ngiyabonga ntombi ngiyabonga
Baby.